Asani mwakumba mundikaze abarungo benje yanili mungali yake Asani mwabenja mundikaze
abwisi sapo
kumbi yanili mujazi wake Tigana bama wakulisusa
Eka ni kukupuruma
Mundikazi uyu wanibeta Tigana bama wakulisusa
Wasani
Mundikazi uyu wanipaenge
Awandi jiritu wa mnyumba mwangu Mbasha Mbasha Mishizeleza Zeleza Umiuri Umiuri Nanga babali Nanga kwa mshajitu Jiritu Kukamantwe Kukamantwe Nunga zanga pushaba Nunga mshaba Nipu mnyumba hii Mnyumba hii Mnyumba hii Nikumbeva kukusashai Kukusashai Nijijua Nijijua Shagari Shagari Kose Kose Kua Shagari Shagari Mishizeleza Zeleza Tuma 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 Tuma
Mwana wangu, ninguka mba, tanyogu ninguka mba, pazuzi pa Kutikudangeni mafumbidi ya pakupundi kazi Waona so, kwa jidole suzu Nuhu kukona mtikazi, mtikazi walo mbulongi marufya Nuhu kuputa mbegu pa mlo Awa mwana wangu wa jidole suzu, ningwa mfumbidi
Kweshi 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 Zimari zimari
Dengwa mfumbe ngiba kukomba Dengwa mfumbe ngiba kutolana Dengwa mfumbe ngiba kukomba Dengwa mfumbe ngiba kutolana Maza mtona zuku polise Maza mtona zuku jibatala Maza mtona zuku kode Maza mtona kujoni sina Lengwa mpumbe ngiba kukomba Lengwa mpumbe ngiba kutolana Lengwa mpumbe ngiba kukomba Lengwa mpumbe ngiba kutolana Maza mtona zuku polise Maza mtona zuku jipatala Maza mtona zuku kode
Download and do mvela nyimbo zaba mwamba pa malawiwanga.com.